namadala ngusaba olimanye yagala maama we agamba nakujja emise avuma maama wo ng'owulira buli lwoyisa obubi mukyalawo sebo n'abaana bo bakutyawa mukazi wo kyekipimo abalala kwe bapimira amakaago buli lwabeera ng'anyirira ekitiibwa bakiwa buli mwami we kibi okwagala abaana nga nnyaabo obuyisanga mutujju oyagala otya emigaati ate n'oluwala n'engano obakulira keeki ne basanyuka otulugunya yabagula musaayi olw'obutoke ekibazikkiriza naye balituuka ne balaba amazu obonyaabonya maama w'abaana olunda ng'eziri kwagula mu bukadde abo b'olabanga abato bakula ne bawulira eggwanga otulugunya nyaabwe bakwagale okwo kubeera kwerimba okuwangula emitima gyabwe oyina kusanyusa maama waabwe mukazi wo kyekipimo abalala kwe bapimira amakaago buli lwabeera ng'anyirira ekitiibwa bakiwa buli mwami we kibi okwagala abaana nga nnyaabwe obuyisanga mutujju oyagala otya emigaati ate n'oluwala n'engano subize kuru akugondera kuba kwagala sinti jagenda wabula oyagala nabo wasomulala songa ekyata kwekubuna amalya mami kundi yakuwa mutima singa kwozaala gwebakoba kuba ne gwotulugunya ogenda naye mwana w'abantu mukazi wo kyekipimo abalala kwe bapimira amakaago buli lwabeera ng'anyirira ekitiibwa bakiwa emigaati ate n'owala n'engano waalye mwanywe ayina byagumira lwabeera ng'anyirira ekitiibwa bakiwa buli mwami we ayambala anyuma esemutire waliwo we yakwisa lwabeera ng'anyirira ekitiibwa bakiwa buli mwami we omutwalangako ne mu ddansi akyanyumirwa ebintu ebyo www.mp3ugandanmusic.com.